Sweetie Production.
I'm at Zambui.com. Super vibe.
Sema phone as the moyo mwanu mnari tita zaife mapepusa zanu tizizi kweza korukara matero zanu zichita wero ife zatu paseo chaona zako chapita mavuto sasekana mpawi sasekana chaona zako chapita mafuto sasekana ombawi satayana koma anatitaya palipose anatitaya palipose
umugina kala nkafuno kala nusasa sabo tiga imba foni osati yankati wapempako iwoti yapempako iwoti yapempako amakunga tsinya tikachita bwino tikafuna titafune atichose dzino why you do that my blow why you do that my blow oinde sanjinga mawandipa iroti mumusana lero mfuna mawailo what will life gonna fall gonna fall
what do you wanna desire
www.amadzambiwi.com.